Zest is on this beat, ladies and gentlemen.
Fade the beat.
Penzi lake mieleka, ila alinipenda na minkapendeka. Sema ngumi mkononi, analusha kota utasema nateka. Kilichofanya nkamteka, nilikuwa msasa kwa bedi na mosha. Tuzo kanipa chumbani, kipengele bola cha kumpa gawusha. Metika data kanasa kasema nataka nibaki na yeye. Ila vitasa napata nikimuuzi vipi nimuele. Penzi wangu komando, akapipe na tena kaba kwenye ko. Anatoni shinda na nipa sana do. No mana na shindwa kuenda kukote. Bounce again. Bounce. I love you, bounce again. Bounce. Nakupenda, bounce again. Bounce. I love you, bounce again.
Namba yake tisa, kajaza juu yani anakifua.
Anipige mandondi,
anatembea kwa mabavu sana. Utazani, sio msichana. Miana nituma sokoni, yana kwenda jim kuongeza body lake yeye. Nikirudi napika, squeeze majirani. Wananambia mini mumebweke. Wanantukana, hawajui penzi lake mini melizoea. Twapendana na nitakwenda bara nae japo na manguvu kama John Cena. Kitandani na enjoy tena kwa sana. Ingawa penzi lake la kijeshi bouncer, ananipa vingi siwezi mwacha bouncer. Kitandani makeke ni fundi bouncer. Misamba sama soti mpaka na mieleka. Niende wapi tena? Umefika safari yangu
ya habibi.
Bibi mama habibi, umezama kwenye moyo wangu. Tulia, takwenda bara na we.
Bounce again.
Bounce, mama.
Bounce.
Hey,
hey, I love you, bounce again.
Bounce again.
Bounce. Nakupenda, bounce again. Bounce. I love you, bounce again.
Mpenzi mwenzangu mijiwe, utakuja uniue. Najua wivu ndio mapenzi, ila punguza kidogo. Mwenzangu kitu kidogo tu, hasira kama mbogo. Kama mbogo, mbogo. Oh, oh.
Moja Moja Records.